andilo nje ine ndingali mali ndatola osatsiwa tsandiputula ine ndingali nzamu kwatila osatsiwa wina tsandisompola ine nguwa uza anzanga ndali beza bezilanga osatsiwa ndili chabe ine kwa iye ndili chabe anandi uza fati iwe ndineza tabasi it's over usatsa ndiimbile sofoni anandi uza fati iwe ndineza tabasi it's over
Ndikonda, kundikonda forever Nangalelo bwanji, ndava zoti wandileka Bola unakatiwa, zoti timau kukweteka Ndika kumbukira, momwe ndika kukondela Unalimoti, jemwe ndika mudalila oh, Wandiswela ntima, wandiswela ntima Wandi swela ntima Wandi swela ntima
Anandi uza fati Iwe ndineza tabasi It's over Usaza ndi imbile sofa